kyabajwa balitubuuza tulyogera ki titwali ludda wa yeffe labayo obuswavu bakuno bannange tuli kuki eggwanga ligenda tulaba wabula ekimumya omutima amazzi gye gaali gakulukutidde era gye gatta zemmanyi luli bono olimbuzi erida kumpondo yayo ndaba matongo tetulina musingi abasajja batwetolodde bali wakati mu kintu sibalinya naffe kutusinga enkwe zatuyinga obunafusi obutakuta omululu bannange yekana luzaala bwotunuulira embeera gye tulazamu tulinga bamasikini mu nsi yaffe tusigadde kwanjala ngalo abalire byaffe ettaka lifuuka akataka omuntu wawansi tegagenda kkala omugagga yeyongera bugagga omwavu tamanyina kyanaalya ekonomika ekapu nnene yesuse jajja wange lyeggomba maria tamanyina kiddirira naye agamba muwakiri yebaka otulo tulo yeleese bino byonna banaffe basula beetala naffe tuli mu tulo twebase naye mulimbuulira tuligamba kyabaana tuligamba kyabajjwa balitubuuza tulyogera ki titwali ludda wa yeffe labayo obuswavu bakuno bannange tuli kuki eggwanga ligenda tulaba wabula ekimumya omutima amazzi gye gaali gakulukutidde era gye gatta zemmanyi luli bono olimbuzi erida kati kye tuyina okukola be baana baffe sigamu ensigo erumirirwa ggwanga lyabwe empisa n'ennono tubyettanire ebisaka tebyeyongere abaana batendekwe bamanye wajje basibuka n'ensonga bakuume ebyabwe nga byabwe era tuyimbe tuti nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja ettaka n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira federo nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja mayiro kenda n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira kabaka waffe nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja amabira n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira ebyo byebyaffe nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja ettaka n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira federo nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja mayiro kenda n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira kabaka waffe nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja amabira n'ebintu byebitono byeyalwanirira siyinza kwerabira ebyo byebyaffe nabitereka nga sibisuule ebyobuwangwa bwa jjajja n'ebintu tuge bitono bie amani nasinza kwera bila
ebyo bie bia fe
na bitere kamba sibisule ibyo umwa mwa bachacha ne bintu bie bitono bie amani